ladies, dive into the heartbeat of the future with the Uprising Female playlist on Mdundo. Elevate your mood with the sounds of upcoming artists bringing fresh beats and unstoppable energy. This brought to you by Chrome. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health, not for sale to persons under 18 years.
Mwaka watano shapita ila simanishi nimefeli hani wangu we na kwa shani kwa mishaga matapeli maswa ibu kibau ya shani kuta maka leo kupona yote heli mpezi wangu we atumshukuru maulana tunapumua tunapumua chamaji chamaji sawa iliko toka sio nilipokuwa nivivi chenji vilo patikana tutakula na tutatanua tone moja la lali dawa kuliko kikubwa cha kukopua ila siumba ya miguu mitatu bajaji nimenunua kilomba chumba kimoja zarazara nimeshabaua ila siumba ya miguu mitatu bajaji nimenunua kilomba chumba kimoja zarazara nimeshabaua funga na vilango vyako na kungojea
Hata chembe nilipambana sana.